I love Fox 40. It's the realest baby.
Kina kongstonga
Jabu. Watu wali konkanya upelile. Watu wali konkanya upelile. Abazibize babela batu. Abazibize babela batu.
Watu wale kuopelo kona kalile. Wama shozi chole sililile.
Sivali kutikeni kuyuka kuvina kwa kaki kwa kutukuka Unalubere kisamatamu limufela lusabina lunamoluka yoshela kufela Mane vali kutikunganya uferile Haba zivi kulikona nikalile Kwa masho mina sirilile suta utogo na kwanu wena kuwa virwe Silivizo mina kikongsikonganya na kona kukubukanya batu kuwa kopanya Madalani matembele batokwana michaba ni bala manengeli chakana Kina kongsikonganya Kini pepa baby fa Keni minya wazi minya Keni jinja wa jinja Fox
Watu wali konkanya upelile Watu wali konkanya upelile Abazibize babela batu Abazibize babela batu
Batu wale kuotelo kona kalile Wama shozi chwale sililile
Konkanya feli
Kufela konji kusiako opela
Watu wali konkanya upelile
Nesi mwendi valola
Watu wali konkanya upelile
Nebezo nali chola kichualo
Abazibize babela batu Abazibize babela batu
Batu wale kuopela kona kalile Wama shozi chole sililile
Konkanya feli
Kanya feli
Kanya feli
Kanya feli
Kanya feli
Kusutola
Ufulelele ya na kupumire kulikiri hata Lunaba operi kwa nurusuri lwa bahata Naziba kuli ni kafela, kono fakuli ni ofela Kwenjiri fasi kufela Lunaba mnyalo operi fela kuopera fela Uzive foza hao zapala Lunaruchireli kuwa la kukopa nyani mirili ya mkuwa Batuvalu buwa Lulobezi sundafama teta eti Kuyochiranga lichoza kuchani mwama kwa ti Esu lunalupazwe nilina la sivungu Nikuyo bizasi tongwa nikutili mbungu Haiba kunani ya na kupumire kulikonkanya uferile Yomu bulele la kuli upumile Kina kongs konkanya
Batu wali konkanya upelile Batu wali konkanya upelile Abazibize babela batu Abazibize babela batu
Batu wale kuopela kona kalile
Oke kona nikalile
Wama shozi chwale sililile
Faa kona sililo
Konkanya
feli
Konkanya feli Konkanya feli Konkanya feli
Kina kongs konkai Oke Wena DJ 40 Zizo zizo Guro Wena chisa boy Posele Mani Luka Manchichi Oke Goma Rus Chobo Wamivona fo Oke Wena DJ Juice Na kubona mwaka zungula